boy, I'm tinted.
Exclusive from Kwaza Music Blog.
I love your bandana.
Mama uli hot, baga ya diya nikola no mashot. Hey, sina mwemo na matoti, wati mwonga na mwamwa kamozi. Duo hot inga kasuba mutisemba, ugari roo wanisokoneza bongo. Play to DJ Bonnie Lisa Bong. Hai, hapa manje visa vina na vivyongo. It's a flexing vibe, on the highway ni pase let me drive.
Production. DJ Bone.